studio kalangu kettiniɗo eɗen gondi jamɗe joyi wittorke mintaji sappo e joyi min Omar Hama kibaruji mum e fulfulde ko janganami on koye kibaruji mum nanni e nder koye kibaruji meɗen laana piiro a arana ka ɓiɓɓe leydi Niger dilla hamɓe leyɓe wonɓe to enda Libi kegam woni ko jaaƴi nder gallu ñamey ñaw witengu menen jitti ɓoylowdaɗe ɗo enden waggi nder wuuro wiyetengo Angouane Malam ley département mo Miria région mo Zender. Yewtere meɗen pindinon hande haltanana dow rafi joɓol itte e janguele tawago to enden ley leydi Terra kaƴƴude woni ko kantite kibaruji men e fulfulde. Piroa gonduka nimɓe keme joyo e nayo ɓiɓɓe leydi Niger ɗum woni riwaɓe to enda Libi mane ɓe tawaɓe to enda Libi e jonde kega mane mbiya hanki jamma woni koka jippi nder galluɗo enda ñamey ɗum doni garki ɓe leydi ɓiɓɓe leydi Niger tawaɓe to enda Libi e jonde ɗum tawa kenana ɗo enda e nder gartiro ɓiɓɓe leydi Niger ko gomnanti leydi meɗen Niger sigili hawtade e fedde leydi tubakoɓe hawjinde filla leyɗe dillamɓe leyɗe witende OIM habaru o doni kakinkiɗo kam woni an hoorejo biro joɗanigo leydi Niger tawaɗe to enda Libi wakkati ni ɗo enda an bandiraɓe amin studio kalangu noggunomo o haali du faware joni o wino tawa ɗo enda kotta ɓiɓɓe leydi Niger ujunaji nayo laatiɓe no gondi talki ɓi leyda ko Niger ko tawa to enda Tripoli no domi fagarta biro joɗanigo leydi Niger tawaɗe to enda leydi Tripoli ni o hakkinkini faware joni jango lana ɗiɗaɓa gatta nimɓe teme joyo e nogay e joyo no jippote nder gallu ñamen e dow lawol goto golno min mbiye jangal ko kumpintinol e durwidal ɗenda dow macca ngaku e golle bonɗe yaade bittul nimɓe dilloamɓe leyɗe e yaade leyɗe tubakoɓe tawe accama ɗum duno fedde durwidore e ngal golla tawande nder région kan sigili ɗum nder commune uji tati ɗi département kanthie kam woni commune dawthie kurni e tawthi illu nayi lewru novembre décembre wittene ɗo adama seydou ni o woni wakkilo procureur mo zender tawaɗo kanko du ardi hoore jangagal o fammini Abou Sarki Saley mo zender.
La présente cérémonie qui nous réunit aujourd'hui a
ko waɗi tawami e hawdinde hawrude e nde woni puɗɗol gollal kumpintinol nimɓe dow mardi himɓe e bittinol dillamɓe leyɗe janane ko wala e lawol ɗum nder commune konni cawse e kawmin ko mana muɗum kam woni laabi laamu ko leydi Niger joƴƴino dow durwidol e mardi nimɓe kamɓe bittinol nimɓe dillamɓe leyɗe ko wala e lawol ɗum tawe ɗum gollidama e holla fa handen ngal gollal gat tengal faame moy e non heɓa ɗum heɓane mosola luumo kollol gollal juuɓe ko rewɗe ko laawal sappaɓal ko maɓɓitano illuno gaay e nayi lewru novembre wittindu ndu tati lewru décembre duuɓuujinaaji ɗiɗi e sappo e jeɗɗi kam woni konngo luumo maɓɓa ɗum doni batte Allah e batta majjum hiiro manngo yahama waɗama to laati nimɓe hewɓe kokkama ɗenda mbar jariji ko darja ministre ni kawjiɗo filla yiralu nder leydi meɗen Niger e gollal juuɗe o holli saɗormaji goɗɗi ko laati ɗenda ngolumo egguintake yaare to enda nder région ji Ahmed Boto o ministre kawjiɗo filla yilaru e gollal juuɗe nani ko fammini gongu mamma dantani dow majjum.
C'est un peu difficile de dire tout de suite.
No wodi sembe min pama de ni batu kollol golno watte de redu leydi gan gallu ñamey no gallure mawne to hawrirde himbe delle gallu ñamey ni min joddini to batu kollol safem ngu watte gan ingo tawra e himbe ngure fere feregi dun no hokkam batu kollol safem sembe dum min kaaja kulle golle jungo ande e far golle ñeñal gar rewbe gaddata himbe gara ƴeewa komin gatta duuɓi ɗiɗi warde duuɓi ɗiɗi batu kollol gol nder gallu ñamey gure ɗe fuu no noddete gadda kulle mu'en ɓe kolla
jama'are.
Wuro no wiye Angouane Malam kiloji mum jeenayi yaade ɗum woni ko mbiyete ɗenda an hoore huɗo nayorade funnage to enda miriya ellu joyi lewru décembre duuɓujinaji ɗiɗi e sappo e jeɗɗi wittino waɗi kwattanimɓe sappo e nayo ko yehi maayo e ñawu ɓoylowu daaɗa indi tirangu ɗenda mene jeete amma ni e nder laawol gootol ngol laabi koƴƴama ko atti tawe ngu ñawu faddama tawe to yaaru yeeso docteur Abou Yahya hoorejo service kawjiɗo cellal ɓiɓɓe leydi Tender région Dieder fammini Moustapha Mamman Sani dow majju.
Wuro manngo noon tawraango ko watta himɓe 4,500 naawaaɓe nayo kammin tawi dey keenga min tawaana kamɓen tato ɓe janɗaaɓe nder etol ɗiiɗan ɗan min gaɗi min tabbintini ko ñawu oylowu daane no himɓe ɓe ñawgu nangi min koɗi teddirka maɓɓe min gaɗi tendeeje gaɗa wuro gon ngam himɓe ɓe ñawgu nangi ñawti ɓe ɗum nangay ɓeeɗo hissini gaɗa mum dow min lildi keɓtol gol min keɓi dow etol gol min gaɗi gol ñemay ngam kamɓen dow ɓe kokkamin laaɓal dow etol gol min gaɗi gol dow ñaw oylowu daane
e nder andinore waɗande ni kenga an ko darta fedde partiji ɗin woni ɓe tokkayi wonɓe e laamu e fedde partiji ɓe tokkayi wonɓe e laamu ɓe tokkayi du fa hande wonɓe ley laamu ɓe ɓe gaɗi ɗoenda ɗum woni andinore ko wiide juuɗe maɓɓe wala hen e laati ko laati ɗoenda hawride mawde wonde no waɗe dor filla hakkillo fukkingo e nder nagu leydi tawande ele haala ka kalten kaɗɗo e nder le gallure ñamey e nder laawol goto golle andinore noon ɓe kolli wiide an filla ndenagu e hakkillo fukkingo ɗoenda ɗum hana ɗum hayɗino nimɓe ko ano gomnanti haalino wiide kanno ho waɗɗan dabareji dow filla ndenagu ko laati tawe ɗum waɗɗan heɓanama mosola ko ɗum waɗaka fedde walloɓe leyɗe duniyaru inditirande ɗoenɗan plan international no tawa e jahangal manngal illu atalata bittiɗo mana jahangal ngal dow kam woni ɓe jaha ɓe maɓɓito cuuɗi janngirɗe laatiɗi ñiɓanoma to enɗan nder nokku no wi'e ngagam fa e fa hannden ɗo enɗan ƴewoyde nokkuje to ni ɓe ekkintinte golle to enɗan nder difa romi zo saya hoorejo fedde plan international mo région nani ko famine bandimi mbiyeteɗo adam Babu Karna.
Kenga min jeyi indagam famin laato seede e golle ko leyɗe yaasin ƴami durwidol torrol rewɓe e janginol sukaɓe rewɓe min nawtirake e yaade ami indagam kenga famin pirti suudu janginol sukaɓe komin gatti ley junngo garɗo dow inde gomnati ɗum hayi ene kekan sanne ko jiimi ley suudu ndun no woodi suka debbo mo heɓayi sa'a yaade lokkol ko sabbu jande yawde nde heɓi yaade janngirde noon ndu noon kono ma halde e rewɓe ley indagam golle amin fuu min kakkilo e maɓɓe golle noye min gatta faamin jaara ɗum yeeso nokku to filimum feeɓa jam ɓe acca torrol sukaaɓe rewɓe e rewɓe
mbiyeni eɗen tawa joni nder wakkati kenduli dabbunde ɗum ko saabi ɗo enɗa yerdu ni no mbiten ɗo enɗa hoorejo sarusi kawjiɗo ɗo enɗa fedde metewo halliri o wii no waɗan ɗo enɗan cuddi mawdi ɗo enɗan no yaha huura ɗo enɗan nder leydi meɗen Niger fuudu faryange ɗo enɗan funnange régioji leydi ɗi o hakkinkini nimɓe duni ɗo enɗan nder lewru décembre ndu no waɗan ɗo enɗan peewol sanne Ousmane Baba ni o fammini nimɓe du enɗan caka balɗe tati ɗum fewan sanne yerno Diallo Mariama Kenda o wii ɗum
nder balɗe tati garoje cuddi mawni waɗowan nokku fuu nder leydi meɗen nangi du waɗata sanne ngam cuddi waɗowan didi jaangol waɗan sanne nder balɗe tati ɗe misali bilma illa lewru décembre du nangi jaangol no waɗa ton sanne fa hana seɗɗa e terde guleki wi'eteni degré celsius jippake sanne fa hewtake nayi leydi ñemay tilbeeri e doso kan en du gaɗowan degré celsius o 18 ndenne pewol waɗan sanne hannden ni ko ɗum eti ɗum daari ɗum heɓana 14 bilma laso e go'o e ko deki ɗo ñamay nde ƴeewama nder leydi meɗen fuu e terde de tawa kana caka 14 e laso e go'o
14,21,5°C
Allahu akbar e mettorgal ɓernde woni ko mbiɗen andinan ɗoenda e bandimi momin gollidita to enɗa e studio kala ngu mo gaya biyeteɗo Adamu Haruna laatiɗo gollatana to enɗa radio Farha mo gaya imo noddire favari joni Adamu Haruna biyeteɗo kabine kengal lasara woni ko heddaki e saabi Allah e golleji makko lobbi waɗi ɗoenɗa e dow koƴƴal habaruji waɗi ko waɗanimin ɗoenɗa hano yewtere dow filla joɓele jangge laatiɗe ɗoenɗa haaɗi gaya yara yeeso o waɗana duni yewtere nde nden sappo e joyi lewru novembre bitiɗo sai kettinoɗen nani
patanti jangal e itte no ɓeyde leydi sanne kanƴum du woni dangare mawɗe kawrol jawdi leydi ɗo nder leydi Niger. Laabi kawyiɗi jaɓol patanti jangal e itte ɗe laabi noon taƴaɗi kanuɗi himɓe kalani. Hano no chef nayno ardiɗo sarusi kawyiɗo jaɓol jangal e patanti mo leydi Gayo wi'iri ɗum:
jangaliji leydi men huuno noon ko haani wanginane himɓe leydi, gaɗa ɓe joɓi no handi nokku fuu to itte ɗe goni holli.
Sembe ko watte leydi gollire fuu tiiga kina dow patanti jangal e itte ɗe. Ɗum du waɗi ko filla jaɓol kulle ɗe fuu no tawa nder hakkillo ardiɓe leydi Gaya. Nani ko Ilo Usman perfet leydi Gaya wi'ini:
depuis notre nomination
illa wakkati momin ardina min gatti joɓol jangal nder golleji amin ɗi, gaɗa mum min gatti fondito ngam no handi kominiji ɗi balle.
Yoɓude patanti jangal e itte mum no laabi tabbintinol ɓi leydaku neɗɗo ngam iɗum nafa leydi sanne fanoy wala. Ɗum du waɗi ko ɗo nder leydi Niger gomnati singi sarusi muɓɓo kawjiɗo filla o. Nani ko Abdul Namay wa ardiɗo sarusi o kawjiɗo filla patanti jangal e itte ɗe wi'ini:
onon andi golleji kominiji yahata yeeso deni hana gomnati on nanganiɗi. Ɗum waɗi sarusiuji kawjiɗi e joɓol jangal joɗɗina ngam wattana kominiji jungo far joɓol jangal.
Ɗum doni nde woni yewtere nde biyeteɗo Adama Haruna Kabine waɗi do inde hoorejo fedde fondation ironndel de Niger yaade golloɓe e studio kala ngu. Miɗen jottina hinnore amin yaade tokkorejo maɓɓe.
Ɗum woni dane HCR fedde leyɗe duniyaru hawjine fille feroɓe leyɗe mu'en yaaɗo e feroɓe leyɗe mu'en tawaɓe ɗole leydi Niger.
Ɗum woni dane HCR fedde leyɗe duniyaru hawjine fille feroɓe leyɗe mu'en yaade e feroɓe leyɗe mu'en tawaɓe ɗo nder leydi Niger. Fedde de illa tati lewru mai hitande duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeɗɗi singi gollirde mum Agades.
Ɗum e fedde HCR de singana.
Fedde de singama ngam heɓande feroɓe ɓe ɗuworde e waddande ɓe balla.
Moy adete hano feroɗe leydi mum
neɗɗo dogguɗo leydi mum de wawa soƴƴi nder mayri ngam no hulato torre dalila diina mum leñol mum ñumo mum ngam no jaaha e parti na no jaaha fedde jinganore himɓe leydi na misali ngal leydi mum no tawa nder kunu na nder saɗornam mawɗan ngu. De ni a feroyi leydi ma fa a wawa soƴƴi nder mayri ngam aɗa hula torreɗa na misali ngal leydi maɗa no tawa nder kunu na nder saɗornam mawɗan ngu. To fedde HCR de no wawi wallirima lamba amin ni waɗu ɓolum 8 ɓolum ɓolum 1 2 1 2 lamba amin ni waɗu ɓolum 8 1 2 1 2 noddude lamba o fotay crédit fukkin hakkillo ma wala goɗɗo feere andowo a noddimi. De a noddi gollowo amin gon famtinte no gaɗa ko keɓa balla.
Yewtere meɗen pindin rafi joɓol jangue e ittele hunde noon ko toori sanne communeuji ley leydi Niger. Yeru du ni no ɗum tawra ɗenda nder département Terra no hoore laamiɗo biyeteɗo Hamidou Niandou fammine bandimin Alassane Mohamed Kusi.
La première difficulté c'est l'incivisme fiscal.
Sadarma arana momin godi himbe gida jobol jangal handen no wada duubi jeego oni ko himbe no chalo jobol jangal de ni ciwama komin mo jangal yobataake itte hokkataake jehol yeso hebataako ba ko wakkatiji gon himɓe no miija ko baaɓe joɓi jangal ɓe nafortaako e mum. De ni ƴeewaama dow siri mo denmum hemo hannden hanaa go'o delle bayle waɗi ngam denmum golloɓe jotto nder birooji maɓɓe ɓe ƴama ko ɓe giɗi ceede hokke golleeji gaɗe. To jon hana nino to himɓe leydi yaate ɓe pantine ko watte ceede itteteeɗe ɗe. Duuɓi jeego'o ni komin goni minen pantina himɓe ɓe kaɓɓa anniya ɓe joɓa jangaliji maɓɓe hana nder jiiba maire ceeɗɗe gattete jangirɗe lokotoroje e ko nandi e mum kan ceeɗɗe waɗirte. On gi'i hannden no wuro goo tunniri ummatore kamɓen kaani kawjo no kuuje ɗe amma hannden ɓe gonɓe domi mawɓe ummo waɗa ɗum. No nder saɗar maagi ɗi himɓe goodi dow talkaaku no e himɓe no nder mum rafi keƴol nema gaɗa niido kawjaaki himɓe ɓe ɗuuɗal maɓɓe janngay pantinol maɓɓe no tiiɗi jangal jaɓe he maɓɓe no woodi sembe sayi himɓe moyti moyti.
Ɗo won to kibaruji meɗen fulfulde tili kirtan to janhirti.